Ngā reawe, ngā manai, ngā kāranga, ranga maha, nau mai, haere mai.
Tautoko. E tika ana ki anu tonu ngā whakaaro atu ki tō tātou kaihanga, te pūtake, te mauri, me te ora o ngā mea katoa, ko te rangi e tui honei, te whenua e tokoto mai nei, me ngā tini āhuranga, hei whai oranga mō tātou. Ka tuku mihi atu ki a rātou kua whiturangi tia, huri kau atu anu ki a koutou katoa e ngā reo, e ngā mana e ngā tini whanaunga kanga maha huri noa, kua hau tēnei ko hōri hapi mana, te kaituku pānui o te reo takiwā o tautoko e mihi atu nei, whai atu nei, wā tātou pānui o te wā. E pānui tēnei ki a koutou pai ki te muai tai, a te rā horu i te rā tua iwa o mai he, ka tū te toa ki te ao, muai tai whakatatai ki Bay of Islands College Hall, timata a te rua kraka o te rā horu i te rā tua iwa o mai he. Nō reira ko pata atu te karanga ki a koutou katoa, nau mai haere mai ki tēnei o ngā kaupapa. Ka whakahaere tia te omanga roa, a ko te hone heke marathon a te tekauma ono o mai he ki kai kohe kohe. Nō reira hoina anō tēnei ki a mōhio atu, ki a whakamōhi atu ki a koutou o kai kohe me te rohe whānui, katoa mō tēnei o ngā omanga roa. Ka timata te omanga roa nei ki te kai kohe kohe aerodrome. Ehara tēnei i te mea whakatatai, engari he kaupapa mahitai mō ngā reanga toa, mō ngā reanga katoa, mō ngā whānu katoa. Mō ngā whakawhānu i tanga atu me pā atu ki a Skala McKellen, mā te nama kore iwa, whā kore rima, rua whā, rua waru, i wāinga nui i te toru o ngā haora me te rima, I wāinga nui i te toru me te rima o ngā haora i te ahiai. Pā atu raini ki a Willie Maihi mā te nama kore rua tahi, kore waru waru, kore rua iwa whā rua. He whakamōhio atu anō tēnei ki a koutou ngā taiohi, te kauma whitu ki te 20 tau, kei te hauora o te hiku o te ika, he pūtia ka toha atu rātou. Mō koutou ngā taiohi o muri whenua, e whai atu ana i ngā akoranga tiaki i te hauora tangata. He pūtia tautoko ara he foundation grant 500 tāra te whiwhinga mō ngā ākonga kua rehita atu ki te whai i ngā ākoranga mō ngā momo mahi hāpai i te hauora tangata. Ka whiwhinga ākonga e 20 i te pūtia tautoko nei. Mō ngā whakawhānui tanga atu, me haere ki www.irateheku-hauora.nz/scholarships. A hewe anō e hoa mā hoina anō wā tātou pānui mō tēnei wā, kia utolu tātou ki ngā tikanga whakaaro, ngā tikanga mahi, mō te taiao ora, te reo ora, te tāngata ora, mauri ora ki te rangi, mauri ora ki te whenua, mauri ora ki a tātou katoa huri noa, tēnā tātou katoa.